You're with SBS Radio.
Labaatan sano ay Julia Bishop ku soo jirtay siyaasadda Australia ayaa soo gabagaboobaysa marka lagu dhawaaqo doorashada guud ee soo socota. Miss Bishop oo aad ay u jeclaayeen codbixiyaasha xisbiga Liberaalku ayaa ku fadhiday kursiga Curtin ee West Australia laga soo bilaabo 1998-dii. Waxay soo ahayd ku xigeenada hoggaamiyaha xisbiga Liberaalka intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2018. Waxay sidoo kale soo ahayd haweentii ugu horreysay ee Australia ka noqota wasiirada arrimaha dibadda. Iyadoo kaga dhawaaqday inay siyaasadda ka baxayso aqalka baarlamaanka, ayay Miss Bishop sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay waxqabadkeedii.
It has been an immense honor to be the longest serving member for Curtin.
Sharaf weyn ayay ii ahayd inaan noqday xildhibaanadii ugu waqtiga ama xildhibaankii ugu waqtiga dheeraa ee qabta kursiga Curtin, iyo sidoo kale inaan noqday ku-xigeenada hoggaanka xisbiga Liberaalka, haweentii ugu horreysay oo 11 sano haysay xilkaas inaan noqday. In ka badan taariikhdayda siyaasadeed ayaan hayay xilkaas ku-xigeenada. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan noqday haweentii u horreysay oo u tartanta hoggaanka xisbiga Liberaalka 75 sano ee xisbigu jiray. Miss Bishop ayaa ku xigeen u soo noqotay 3 hoggaamiyeyaal xisbiga Liberaalka, kuwaasoo kala ahaa Brendan Nelson, Tony Abbott iyo Malcolm Turnbull. Waxay ka mid noqotay xildhibaanada kuraasta dambe ka fariista baarlamaanka ama back bencherka loo yaqaano sanadkii la soo dhaafay markay ku hungowday hoggaanka xisbiga oo markii dambe uu ku guuleystay ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya Scott Morrison. Mr. Morrison ayaa sheegay in qof kasta oo bedela Miss Bishop ay tahay inuu buuxin doono boos weyn oo ay bannaysay.
She is an incredibly classy individual, as we remarked in our own party room about Julie some time ago.
Waa qof aad u sarreysa sida aan hore ugu sheegay shirka xisbiga, laakiin waxaan kaloo u soo xiganayaa aayadda aan ugu jeclahay Bible-ka oo ah kutaabka Masiixiyiinta oraahdiisa dhahaysa, buu yidhi. Shaqo wanaagsan baad qabatay, waxaad ahayd adeega fiican oo daacad ah. Kelmadahaas ayay ila tahay inay tilmaamayaan adeega ay xildhibaanadani soo qabatay. Hoggaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa uga mahadceliyey Miss Bishop doorkeedii ahaa inay dariiq u furtay haweenka, wuxuuna ammaan gaara u jeediyey shaqadii Miss Bishop ay ka soo qabatay markay wasiiradda arrimaha dibadda ahayd diyaaraddii MH17 ee la soo riday 2014. Diyaaraddaas la soo riday ee MH17 waxaa ku dhintay 298 qof oo saarnaa, oo ay ku jireen 38 Australian ah.
A lot of it fell to her, the calm and composure and the kindness. I saw firsthand how she would show up for the families.
Mas'uuliyad badan ayaa saarnayd, waxayna muujisay deganaan, naxariis. Waxaan u soo joogay sida ay ula kulantay qoysaskii dadkoodu ku dhinteen diyaaraddaasi. Waxay u qaabishay si dhab ah oo run ah. Waxay muujisay hoggaamiyanimo. Laakiin waxaan sidoo kale ka arkay sida ay uga goonayd inay cadaalad u raadiso qoysaskaasi. Julia Banks oo xisbiga Liberaalka kala tirsaneyd Miss Bishop, hadda se ah xildhibaanad madax bannaan, ayaa sheegtay in Australia ay wax badan ku weyday in Miss Bishop aysan ku guuleysan hoggaanka xisbiga Liberaalka.
Julie Bishop is one of the finest leaders this country has ever seen. Julie Bishop should have been the first female Liberal.
Julia Bishop waxay ka mid tahay hoggaamiyaashii ugu fiicnaa ee dalkan taariikhdiisa soo mara. Julia Bishop waxay ahayd inay noqoto haweentii ugu horreysay oo xisbiga Liberaalka ka tirsan oo ra'iisul wasaare noqota. Waa qof caqli badan, waxaana sharaf weyn ii ah inaan ugu yeeri karo saaxiib. Karen Phelps oo ah xildhibaanad madax bannaan ayaa ABC-da u sheegtay in magac weyn oo lagu xasuusto ay ka tagtay Miss Bishop.
We've had a very prominent woman providing enormous public servants service in the Australian.
Waxay ahayd haweeney aad loo yaqaan oo shaqo weyn ka soo qabatay baarlamaanka Australia muddo 20 sano ah. si fiican ayay u matashay Australia waxayna ila tahay in baarlamaanku tabi doono. Miss Bishop ayaa qudbadeedii u dambeysay ku sheegtay inay ku kalsoon tahay in isbahaysigu ku guuleysan doono doorashada soo socota oo iyadu aysan ka qayb qaadanaynin.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.